Somali duked macaan dhabaho jacayl ku gad daasha weeyaanege gobiya gacaliyo xitaa nahayo Somali duked macaan dhabaho jacayl ku gad daasha weeyaanege shod waho wada guhariir oo dhaqanan gayan kayadi iga ka doorte hadman guri guri yaglaye ano gabadhi mo xishod waho wada guhariir oo dhaqanan gayan kayadi iga ka doorte hadman guri guri yaglaye Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye
Hubey, hubey, hubey yaa
Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayil ku intu naga gixine Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayil ku intu naga gixine Koko ay urtadiyo, koko shaidilo Wadnaha igara, may awga Kortan ku arka, jaayl igalo Koko ay urtadiyo, koko shaidilo Wadnaha igara, may awga Gunidaba gu'lan kumaro Muqtisha so gari maata ee Jaayl maraga, maraga iga ho Ano karanai kurti lay helo Kabe gunidaba gu'lan kumaro Muqtisha so gari maata ee Jaayl maraga, maraga iga ho Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye
Hubey, hubey, hubey yaa
Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayl ku intu naga gixine Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye
Hubey, hubey, hubey yaa
Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayl ku intu naga gixine Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye
Hubey, hubey, hubey yaa
Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayl ku intu naga gixine Garasha ni ragged go an qaado
Hubey, hubey, hubey yaa
Katiga daluga suke di moweye
Hubey, hubey, hubey yaa
Kurtido odaygiyo haka da wahkarat Jaayl ku intu naga gixine garashani ragheed go an qaado
hubey hubey hubeya
katiga daluga asu kedimo